ngimthanda mina umntana wakho lo mntana kusihlala mahlaya mina awu manje sesibaninga sesibaninga sesabidlanzana ku manje sesibaninga sesibaninga sesabidlanzana ku manje sesibaninga
Love.